Itima uso brand.
Be my wiki.
Bilima full life. Bad vibe.
Oh, I love you, baby.
I love you, baby.
Oh, I love you, sweetie.
Love you, sweetheart.
Kukubali mama, safari yetu ya mapenzi yende mbali sana. Kuna milima, mabonde na majabari mama. Usijali tukila ugali dagama wali nyama. Baki na mimi kwenye majanga usinikimbie. Penzi letu lisende mrama nikumbatie. Wazushi hata wakituandama usizingatie. Lengo lao waone situ miachana wafurahie. Wanoko na tupige majungu tukipendana. Mambo yetu kama wazungu kudekezana. Amini baby haki ya Mungu tunavindano. Tafanya nipate kizungu zungu tukitengana.